suuqa magaalada Baydhabo waliba ka shaqaysaa sida dhalinyaro gadaasa moobeelada celiska ahaana soo nolol maameesho kiraasidaayana balse waliba yalo kulama ayna caqabadahe inta lan sheeno mararka qaarsoo taleefoona la hadhay ama la hadi iyo ona walba uu ku ogaado kornaa. Waxaana ka mid ah dhalinyarada ka shaqaysaa gadowka taleefoonada suuqa Cabdulsadeeyaha Baydhabo iyo waliba ay ku hadalayna caqabadaha suuq iyo kula kulmayna iyo ona hay'adaha ammaanka ku dalbadeen in dadkaasi la ku qabada. Sidoo kalena dadkun waliba iyo sheegana in mararka qaarsoo doodo geliyo farsamadiyo taasna iyo dhibaato keenta.
Waxyaalo badan oo caqabado badan oo la kula kulmo jiraan. Waliba ka mid ah mararka qaar caqabadaha ninka daran waliba in taleefoon la ahaaday ama la gadaas taleefoon la ahaaday inoo badan gadaata lankiishe video kiin kooye walaa aad gadaatay beesi taa ku gadaatay yaa meel raayse ani leeli kiley tande lankii waa alaamada baa sheeg dhaada taleefanka alaamada ingliis meel raayse waa dadka qaar ninka soo tuugin oo aaminsan inuu dad dhalinyaro oo insheed wadan joog shaqeysay oo waliyana qiraabiteen tande markaan iyo caqabadooyinkaas iska jiraan in sheegada markaas ama la walay dhigi kortay inta list jijiyo list dacwayay lankeed wala ku gaadin sheegada ka reeyo magaaladu biinta dadkan badan yin la wal ku gaadin meel ay ka sheenaan samada haqiiqda markii lagu hadalo marka lanka meel mikiinkiirin wala shal gaadatena walaan isu lahaan hejeen ku gaadin marka meedar haysa markii list dacwayay ku dib lanka sheen oo wala ku gaadin ka reeyo lanka oo badan sheen oo ay toolay kamila ku baabayaan aqabada nin ku doorn qataase
ila dadan dhabaan dadka birshey dadko may buu ahaa in shaqada mobile ka dhin sameeyay meel yar ay lid ku leey ilid leey xalleeyo ilid xalleeyo ilid kale oo qarsanayd adina aragaana diiras ilidaas sameey la raayis injeeda mar wal liska galay mar taasamal goys adaa dad midan jaajir mobile ki sameey sad mobile jaajir ka sameey mobile ka isoo dansinyal ki shaani jaajir goobada ka sameey shaashada baa ilid deer shaashada baa ilid deer tii markan meel ki leeyo mobile ka shaashadii isfaylay mar mar meel qalalaas wiyo jir dadka meel kulmi aanu meel la seer fili miis ku yarin sameysan ko meel raayis injada mobile sameeyo ya mobile meel raayis inshaan ino marka aad tuuga jiraan ogda mobile din sameeyo marka mobile cilidiisu leey markaas aro ilidin oo leeyaraas mobile ka din sin ogda marka ilkin shano jaajir amal la ku xalliye jaajiriga soo bad ku xalliye marka mobile cilid badan leey meel ki leenay mobile ki inshaada shaashada meel gaday in yaa saddex door amal gaday shaashada meel raayis sameeyin hayn od qaadan sameeyin hayn od ka sameeyin hayn yeliinanka markii neew may qabad dartay in turno meeray farsamayaalka mobilada wala kasu meeray farsamada wala soo biyaan qabad kood haysta taasu
falcelin dumay buu bil madal ana adu mobilki adab kitu si furnaay ma mobilki furnaa ko gade oo mise mobil furnaa oo gade mobilki furnaay oo gade aniga may la raay may keri mobilkan furun yaa adila bi wala asdam kero mobile furun walban giirnaa inaan ku shakiyay mobile furun waanayna meel raay aad ko gado mu ku shakiyow ma saasaytu marka mobilkani dib la raay aniga gelin ku aniga ay diban weydiye lankiyona inuu ko ku gadiyo diban weydiye isigina sharaga meel raay toos leen tiksi ma aniga baase marna samayn lumaas asaabay ee aan badin dad ki tuugum ee meel raay dad kale tuugade koro ku kooyaa dadka saydi meel raay lama amniga meel raay inuu suugido meel raay insheed kul dardaarmaan noqowda dadka sii dadka jeer yaal gamigi wala aan ka sii ayan ay noqowday
gada waana farsameey waana jibiye sanaha kumbiyuutarada mobilada jibiye suubiye wala dhanba ka shaqeeyaan meey mar macnaa dehana sii mobil in ilaa hadii wala hadii la keeray walkiin sheegay wala hadii inuu meel ku ogu aad amala in sheenaysay kiin jibiyeen haa
irsaagaan baa lagna aad shaqaysay shaqahan aan baa madan isku mid meedan mobiladii la hada hadii aad isla keen la qabsado aad imeel liga jeeyay fadaaka aad hadii fadaas ku gaada madan suuqii saasa galjeey
inta badan suuqida magaalooyinka dalka ee laga gado waana la ka farsameeyo alaabooyinka elektaroonikada sida taleefannada iyo kumbiyuutarada iyo waliba in aanu hadana la sheeno alaabo la xadi ama la hadhay taasni dadka ka shaqaysayna aqabadkii ta